不难。
对，是这样的。
It's so nice to get to come to the house of the Lord. I think that I was studying some scripture some time ago, and it said that when Jesus drew near unto Jerusalem,
that the disciples lifted up their eyes and saw a great city. Futhi kwathi lapho Jesu esondela eJerusalem, ukuthi abafundi baphakamisa amehlo abo futhi babona umuzi ongcwele ebangeni, baqala ukuthokoza nokusho ukuthi umbuso uzobuyiselwa manje na.
And this certain man that was telling or talking about a recent visit to Palestine, and
Fujilenda Tile, Yayisho, no Maikuluma, Gokuva, Gasha, Gomuve, Palestina, Fuji, Yati, Abandmanje, Yagodule, Bebe Loku, Befig, and the way, Nukuti, Lapo, Benugeles, Cotini, Beze, Bebu Ganga, Sech again, Kofana, Yoches, Nabafundi, Ababebu, the Lesosicati, Uti, Lapo, Bebo, no Muse, Bakalu Kales in Yimbis.
You know, I believe there was something those disciples in those days felt that the kingdom would be restored again.
Now it's almost time. I believe that's the feeling. It's almost time. That the kingdom is almost ready to be.
Brother Neville, our gracious and blessed pastor, has just spoke to me about an oncoming revival effort here at the tabernacle. To be
complete by the end of the tabernacle. And I thought it would be a revival effort here at the tabernacle.
You just can't have too many revivals. And many times we get the wrong opinion of a revival.
A revival isn't so much as to bring a new thing. It's just to revive that which you already have.
And I like to say this because I say it from the depths of my heart. I begin to find a different feeling around the tabernacle than what has been for a long time. A feeling
Uthando kusho lokhu ngoba ngikusho kuvela izinjulweni zenhliziyo yami ukuthi ngiqala ukuthola umuzwa ohlukile ngasethabenakele kunalokho obekuyikho isikhathi eside, umuzwa womqondo ojulile wokomoya njengalokho okwakuvumise ukuba yikho isikhathi eside esedlule, ukuthi into ethize ezikayo futhi inesisekelo sangempela, futhi ngithemba ukuthi uNkulunkulu uzobusisa leli bandla elincane futhi emandleni.
And I see the building program going on, and I think that's a great thing.
Futhi bona uhlelo lokwakha luqhubeka, futhi ngicabanga ukuthi lokho yinto enkulu ngokuba noma yinini thina abantu esebekhulile sizosusa izikhali futhi sizibuyisele ezandleni zabantwana bethu bese sihamba senyuke ngalezo zitebhisi zegolide. Ngelinye isuku ngedlulele umugqa wendlela enguhafu manje eminyaka engamashumi amahlanu ubudala, angikwazisi nje lokho akubonakali sengathi sekwedlule isikhathi kusukela ngihudula igosa ePeacemines na sishiye eshumini nesishiyagalombili, ishumi nesithupha iminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala, kodwa nje ngwaya ndawondawo.
It just goes to show that here we have no continuing city. But we're seeking one to come.
Kubonisa nje ukuthi asina muzi lapho miyo, kodwa sifunisisa lowo zayo, futhi lowo umuzi lapho uNkulunkulu engumakhe, futhi akusoze kwaba nokuphela lapho.
This morning as I was speaking on the subject of Mother's Day and trying to place Mother.
Kulokhu kusa ngisakhuluma ngendaba yosuku lukamama nokuzama ukubeka umama hayi njengoba enguyena ngempela ekugugeni nemibimbi nakithi izinduku zakhe zokugugela noma isitulo esihamba ngamasondo noma isihlalo obeka kuso izingalo nebhodwe lezimbali libekwe ngakuye, kodwa umama ovukweni obuyiselwe emuva ebusheni bakhe futhi emile ekhanye njengendlovukazi.
That's the way I like to think of my mother. I don't like to think of her as
she is. Ndele ngithanda ukucabanga ngayo ngomama wami. Ngithanda ukucabanga ngaye njengoba enjalo namuhla emdala. Ngithanda ukucabanga ngalokho okuzayo futhi ngiyazi ukuthi nizizwa ngaleyo ndlela ngomama benu. Cabanga ngaye njengoba eyikho ngempela enhlizweni yakhe.
Though many as this poet says,
nakuba abaningi njengoba imbongi ithi impilo yayingaze ibe lula kuye kodwa uyoyiphila njalo njalo ukuze akwenzele ukuthini. Ngakho-ke uNkulunkulu uzokwenzela indlela ukuze aphile ngunaphakade nawe. Ngakho ngiyajabula ngalokho. Ngazi ukuthi kungani ngenze lesi simemezelo kulokhu kusa ukuthi ngizokhuluma kulobu busuku uma inkosi ithanda ngokuthi ngubani lo. Ngokuqinisekile angazi ukuthi ngizokwenza kanjani, kodwa bengimatasatasa kwaze kwabacishe ihora nemizuzu eyishumi edlule ezincintisaneni yonke intambama, futhi ngaba nezipesheli nezincingo eziphuthumayo ngikwazanga ukuzenza. Futhi ngifuna niqhubeke nokukhulekela uDokotela Sam uyalulama, futhi sinokubonga noDokotela Baldwin nonkosikazi Baldwin bobabili bayalulama, bayalulama.
I want you to put a new one on your prayer list.
Ifuna nifake umusho ohlwini lwenu lomkhuleko kule ntambama. Lowo nguHarry Lees ezansi lapha, umthaki wemithi. UHarry ungumngane wami siqu.
And as long as I've known him, I thought he was a Christian.
Ngizizwe ngamazi ngake ngicabanga ukuthi wayengumKristu. Kuze kwaba kulentambama ngenkathi umfowabo enze isicelo sensindiso yomphefumulo wakhe. Mfowethu Mike Gane waletha umphatheli wethu lapha, waletha izindaba futhi uHarry usesimweni sibucayi phandle esibhedlela. Bengingazi ukuthi wayecabanga kangako ngami, kodwa wenzele phansi umelusi wakhe uqobo kule ntambama noma umelusi webandla lapho eyakhona, futhi wafuna ngize ngizombone, futhi ngifuna ukuya ngimbone. Ngakho-ke khulekelani uHarry.
We're glad here tonight to recognize.
Sajabula lapho kulobu busuku kubona abangane bami lapha abavele ezansi eGeorgia, ukuthi Welch Evans nomndeni wakhe. Ngibona futhi ezinye izivakashi ebengingazazi mhlawumbe besilapha kulokhu kusa. Uma ngingaphosisi ngibona umfowethu nodadewethu Elmer Collins emuva lapho abavele Phoenix eArizona. Oh, awukashintshi, ubukeka ngathi ubufanele ube nezimpahla zakho zakwaloliwe, futhi futhi ungena usuke emzileni, futhi siyakwamukela ubuyele ekhaya. Angikwazi ukukucela ukuba uhlale lapha ngoba uthole indawo engcono, yabo. Lokho kuhle kakhulu Phoenix, ngiyathanda ukudlala lapho ngolunye usuku mina uQobo. Bese kuthi-ke ngiyambona umfowethu Smith lapha we-Church of God phandle lapho. Futhi Smith, ngadikezwa incwadi yakho encane ngolunye usuku noma izolo ntambama sekuleti. Bengingakayifundi namanje, kodwa ngokuqinisekile ngizoyiphasisa inqobo nje uma ngazi ukuthi uyibhalile. Kumele ibe ngeyangempela, umbhalo oyiqiniso. UNkulunkulu akubusise, futhi ngithemba ukuthi iyimpumelelo. Nabanye abaningi bengingasho nonke nambukelekile lapha ethabanakele, futhi ngilijabulelile lelo culo lokhu kusa likadadewethu Speaker alicelile. Ukhangelele ngesihonqo sezintingo kuye. Bazalwane bami abangama-Mennonite lapha, ngiyajabula ukuba nabo phakathi. Futhi o nonke umngane lapha ngiyakholwa uvele iliono indodana yakhe iyaqopha ngemuva ukuthola ukuhlangana nabo, futhi nabaningi ngingahle ngiyacabanga ukuthi angikunaki ngokweyisa uma ngingalibizi igama lakho, kodwa nginemukela nonke. Manje masifunde kulobu busuku kwesifundo sombhalo esivele kuMathewu isahluko samashumi amabili nanye, siqale evesini lokuqala futhi ngifunda ngehle ngeleshumi nanye nalo.
And when they drew nigh unto Jerusalem, there came and came to Beth.
Kwathi kuba basandela eJerusalema sebefike lapho, futhi sebefikile eBhethifage ngasentabeni yeminqumo, uJesu wathi uma bafundi ababili wathi kubo, hambani niye emzaneni obhekene nani, niza kufumana masinyane imbongolo ikhulekiwe netholo linayo, zithukululeni nizilethe kimi.
And if any man say aught unto you, ye shall say the Lord has need of them, and straightway he will send them.
Uma umuntu esho utho kini yanothi inkosi iyazidinga uyakuzithumela masinyane kepha lokho kwenzeka ukuba kugcwaliseke kwashiwo ngumprofethi othi yishoni amadodakazi yasesiyoni bheka inkosi yakho ize imnene ikhwele embongolweni etholeni inkonyane yesilwane esiboshelwayo.
And the disciples went and did as Jesus commanded.
Bafundi bahamba benza njengokuba uJesu batshelile. Balethe imbongolo nethole babeka izingubo zabo phezukwazo. Bahlala phezukwazo.
And a very great multitude spread their garments in the way and cut down branches from the trees and strewed them in the way.
Iningi lesixuku lendlala izinkubo zalo endleleni futhi bagawula amahlamvu emithini bawaphonsa endleleni. Isixuku ezazihamba phambili nezazimlandela zamemeza zathi, Hosiyana kuye indodana kaDavide, ubusisiwe ozayo egameni lenkosi, Hosiyana kweliphezulu.
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, "Who is this?" And the multitude said, "This is Jesus."
Wathi esangena eJerusalem, umuzi wonke wanyakaza wathi, "Ngubani lo?" Izixuku zathi, "Lo nguJesu umprofeti waseNazareth." Basikhothamisa amakhanda ethu senzele umkhuleko.
Oh Lord, we wondered just what we would have said if we lived in those days.
Oh, Nkosi, siyazibuza lokho nje esingabe sakusho ukuba sasiphila ngalezo zinsuku kodwa siphile osukwini olukhulu kakhulu lapho simbheke kuba fike.
And as we are making preparation, Lord, getting our hearts prepared.
Njengoba silungiselela Nkosi silungisa izinhliziyo zethu futhi singenisa zonke izinyanda esingaziqoqa zivele emasimini yavunwayo ukubila ekhaya nandawo zonke.
We are thinking and in anticipating on the time that
Yacabanga futhi silindele isikhathi lapho esiya kumbona efika egibele ihashe elimhlophe ehla ivele emasangweni asekazimulweni.
To change and fashion this old corruptible bodies of ours into a glorious body like unto his own.
Ukushintsha nokwenza ifashini lemizimba emidala efayo yethu ibe umzimba okhazimulayo ofana nowakhe lapho kungeke kwaba khona isono noma isayini yokufa ukuba kuke kungene futhi siyakumbona njengoba enguye futhi siphile futhi simthande kuyo yonke iminyaka ezayo.
We thank thee for this church and for its pastor and for the trustees and the deacons and
siyabonga ngaleli bandla nangobelusi walo nangabaphatheli kanye nabadikoni nangawo wonke umuntu ofika lapha nangezivakashi ezisemasangweni ethu lezo yizimvu zomhlambi munye kodwa zisuka kwesinye isibaya semfuyo singakucela ukuba uzibusise kulobu busuku ngobukhona bakho.
And feed us on thy word that we might go from here tonight with the determination
we have everything. Uma ngenkosi bekuyoba khona abanye phakathi kwethu abagulayo nabahluphekile singekhohlwe ukubakhulekela ukuba bengena esakhiweni kulobu busuku lapho sibuthanele ukukhonza bengena begula kwangathi bengaphuma bephila.
And we would ask for those that are convalescents in the homes and the hospitals.
Futhi singacelela labo abalulamayo emakhaya nasezibhedlela futhi basemibhedeni yentupheko. Siyakhuleka, oh Nkulunkulu, ukuthi umusa wakho uzofinyelela phansi kubo.
We would pray for those that are indifferent tonight.
Amen.
That has not yet tasted and seen the Lord.
Sizokhulekela labo abangenandaba kulobu busuku abangakaze banambithe namanje futhi babona ukuthi inkosi ilungile ongazi ukuthi kusho ukuthini ukuthandwa kuNkulunkulu abaqondi nje ukuthi balahlekelwa yini.
Oh God may some radio broadcaster some way touch their hearts.
Amen.
And their
Oh Nkulunkulu kwangathi okunye kusakaza komsakazo noma ngenye indlela kuthi into izinhliziyo zabo nemizwa yabo ingaguqulelwa kuwe ngaphambi kokuba umnyango womuzwa uvalwe futhi bavalelwe ngaphandle ukuba bame kwahlulelweni ngaphandle komusa.
Help us, Lord, these things we pray in the name of
Jesus. Sisize Nkosi lezi zinto sizikhulekela egameni leNkosi uJesu nangenxa yenkazimulo yakhe siyakucela. Amen.
The people were so crowded around the gates and the streets were jammed and there was not even room for people to sleep.
Bantu babeminyene kakhulu ngasemasangweni nezitaladi zaziminyene futhi kwakungekho ngisho ikumbi lokuba abantu balale babelele ngaphandle kodonga kulo lonke iphansi ngoba leli kwakuyiphasika.
And people come from all over the known world to worship at this time. It was a time
Nabantu bevela kule lonke izwe laziwayo ukuzokhonza ngalezi zikhathi. Kwakuyisikhathi lapho iwundlu lephasika labulawa khona futhi lamela ukukhululwa kwabo eGibhithe ubugqila.
And they kept this annually every year this great Passover took place. And it was one of the most
Kutibagcina leli njalo kunyaka leli pasike likhulu lalenzeka futhi okungesinye sezikhathi ezivelele kakhulu noma imikhosi yenkolo yamaJuda ngoba yayisho isikhathi abakhululwa ngazo.
All people love to think of that the time they were delivered.
Bonke abantu bathanda ukucabanga ngalokho isikhathi abakhululwa ngaso ukuthi besingake kanjani kamunye wethu kulobo busuku sibuyele esikhathini lapho sakhululwa khona okwakukusho ukithi.
I can remember in my own experience how my
ngiyakhumbula esenhlakalweni zami uqobo ukuthi inhliziyo yami empofu yobufane yayilambele kanjani ukuthinta uNkulunkulu. Ngacabanga wo uma kuphela bengingakubuka bese ngingqongqoza emnyango wakhe futhi ngikhulume naye isikhashana.
And of course you know my story.
Ngikusobala ngiyazi indaba yami ngazithelela iphepha lepensela futhi ngangizombhalela incwadi letha ngenxa yokuthi ngangingakwazi ukukhuluma naye futhi ngangazi ukuthi wayehlala emadlathini ngoba ngangimzwile futhi ngangimbonile ehamba emadlathini futhi
a certain old familiar path that I used to go down when it would be
Ethile indlela lendala etshwelekile engangivame ukwenda lapho ngiyozingela noma ngiyodoba ngacabanga ngizovele ngiyinameke sihlahleni bese ngibhekisela kumnumzane Jesu ngandlela thize nje ukuze lowo mthwalo ungahle ukuqhela enhlizweni yami.
Oh, that night down yonder I might forget my age.
Oh, ngalobo busuke zazi kaphesheya. Ngikahle ngikhohle iminyaka yami, ngikahle ngikhohle ngisho legama lami ngesinye isikhathi. Kodwa ngisoze ngalilibala lelo hora lapho angikulula khona esonweni.
Something took place down inside me that it's helped me through the great hours and darkness.
Kukhona kwenzeka phansi ngaphakathi kimi ukuthi kungisizile mhore nanzima obumnyameni ihora lokukhulula kwami izisindo zesono zangishiya futhi ngase ngingumuntu omusha ngibe yisidalwa esisha kuKristu kusukela ngalezo sikhathi.
And these Jews, they come up each year and there was a fountain inside the church and they taken the
bread yakhuphuka unyaka nonyaka futhi kwakuno umthombo ngaphakathi kwebandla futhi bathathe isinkwa nemifino ibabayo newundlu futhi baphuza kulomthombo ebandleni futhi bathokoza ndawonye ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayebabonisa umusa.
So this being the Passover time and not only was it the Passover
Ngakholezi kuyisikhathi sePasika futhi hayi kuphela nje ukuthi kwakuyiPasika kodwa kwakuyiPasika elikhethekile neyazi kwenezinye izikhathi esiya ngazo enkonzweni futhi sihlala sithanda kuhamba kepha kunesinye izikhathi kukhona ukukhethekile kwenzekayo.
And this was one of those times. The air was charged with expectancy. Just as it is today. All the eyes of those who loved him was watching for him to come into the gate.
Kutileze kwakuye singesa lezo zikhathi moya wokucela kulindela njengalokhu kunjalo namuhla wonke abahlelo alabo ababemthanda babembekile kubangene sangweni futhi ngikhola ukuthi leyo indlela enkulu namhlanje kulabo abamthandayo bambekile umoya ugcwaliswa ngokulindela.
When we are living in this day when the earth is actually has become
that is iphila kololusuku labo umhlaba empeleni usube umphongolwana owoda omkhulu wempucupucu besenze sitshela ukuthi imizuzu emithathu njengaphambi kwaphakathi lobusuku.
And I'm sure you was reading as I the other day that
story. Ngikuzengile ukuthi wawufunda njengami ngelikilanga leyo ndaba yalo general empini washo ukuthi uma kwakukhona enyimbi beyiyohlala nje imizuzu yemibili noma emithathu kuphela.
The old days of battling and shooting rifles.
Izizuku zakudala zokulwa nokudubula ngesiphambi nokumba imigodi yenkentshane konke lokho sokuphelile. Bathi impi elandelayo yoba imizuzu yemibili noma emithathu.
Someday some topsy-turvy person's gonna blow his
ngililako munye umuntu osekudidekela ukukhulu uzoqhumisa isivalo sakhe futhi aqhumise yenge lawo mabhomu futhi uma benza sinesiqhobo zokulalela yonke indawo ukuba siqhumise sibuyisele emuva futhi umhlaba ungeke ukuphunyuke lokho.
Everyone at the Passover knew something was
going to happen. Wokumuntu kepasika wayazi ukuthi kwakuzokwenzeka ukuthize kodwa babengazi ukuthi kwakuyini nje.
And that's the way it is today. Most everyone knows that something's fixing to happen. Everyone knows that.
Kuthi lendlela kungayo namuhla, lonke iningi liyazi ukuthi kukhona ukulungiselela kwenzeka. Wonke umuntu yakwazi lokho, ungakhuluma nezoni, ungakhuluma nomtshengisi, ungakhuluma nanoma ubani. Kuthi hoyi isikhathi esiyaluza kakhulu sezwe.
But you can talk to a man or a woman that's looking for him coming and the glory is on their face shining out.
Kodwa ungakhuluma nendoda noma isifazane ubheke yena yeza nenkazimulo isebusweni babo ikhanya kakhulu babheke leso sihlakalo sikhulu ngakho wonke umoya ugcwele futhi ulindele ukuthize kuba kwenzeke.
The world doesn't know what's fixed.
Izalazi ukuthi yini elungiselela ukwenzeka kepha ibandla likaNkulunkulu ophilayo liyazi ukuthi kuzokwenzekani.
They know that soon the trumpet will sound. And we'll see him come.
Bayazi ukuthi baduzani icilongo liyokhala futhi sizombona efike kibele ivela ikazibulwene zayashila nemtope lezimpi zasezulwini zimlandela futhi labo abafile kuKristu bazohlwithwa futhi benyukele kumhlangabeze moyeni yilokho esikubekile siya kulangazelela.
And we're told that the souls of those mothers and so forth we spoke of this morning.
Lizitshela ukuthi imiphefumulo yalabo mama nokunye nokunye esikhulume ngakho kuloku kusa nje ngaphansi kweyathana likaNkulunkulu bekhala. Koze kube nini Nkosi, koze kube nini? Mama ufuna ukukubona kangangoba ufuna ukumbona. Nabathandekayo bethu bafuna ukuhlangana nathi njengoba sifuna ukuhlangana nabo.
What a reunion that'll be when he comes.
Yakukuphenda ukuhlangana kubuye obayikho lapho efika ukuhlangana nabathandiweyo bethu futhi sibabona emzimbeni wabo ovuko lokhazimulisiwe futhi behamba-hamba nendlalifa yovuko.
Watching their character, how it's changed.
Sibuka isimo sabo ukuthi sishintshe kanjani ubumnene nokuthula futhi ngeke kwabanga ukuwalaza nokukhwishiza futhi begxuma futhi bedukuza ngokuba siyoba nalo lonke iphakathi ukuba siphile ndawonye.
All this great neurotic age.
Wo lo nyaka ukukhuliswa imizwa siphila kuwo. Njengo sekho sikhathi salutho, ukukhwela nje nokudlukuza nokubamba ngani usuku olubi kabi.
Then as they waited for something to happen.
Kodwa ke njengoba belindele ukuthile kuba kwenzeke ngokukubi kakhulu ukuthi iningi lalabo epasikeni abazange bambone nakuba babazi ukuthi kukhona okwakuzokwenzeka kodwa nokho abakwazanga ukumbona.
So will it be at the coming of the Lord?
Kuyoba njalo kufikeni kwenkosi kunabantu abaningi abangenakuthula namhlanje owazi ukuthi kukhona okulungiselela ukwenzeka kodwa abasoze bambona.
For he will come in the stillness of the midnight to catch away that little church.
Ngoba uzofika kuthuleni cwaka kwamaphakathi nobusuku ukuhlwitha lelo bandla lincane lilangazelela futhi lilinde futhi lilindele kumbona lowo yilabo ayofika futhi abahlwithe.
Many of the world who is living on the glamours and the feasting their souls upon the things of the world will never know.
Bani bezo pile bukhazikazini nogodi bifefule yabo ngezinto zezwe abasoze bazi ukuthi kwenzekeni kuze kube yilabo ibandla selihambela ngene ngazibulweni ngoba uzofika njengesele busuku bese yabahlwitha ngakho singabona ukuthi sibuyele futhi endaweni efanayo.
Now we find out that this expectation that God comes to those who, all through the scriptures, it's been the same thing.
Manje sitshela ukuthi lokhu kulindela ukuthi uNkulunkulu ufika kulabo abakuyo yonke imibhalo kube yinto efanayo ukuthi ba uhlale bonakala kulabo abamlindele njalo kulabo abafuna ukumbona futhi ngiqinisekile ukuthi lelo yithemba elisezinhliziyweni zethu kulobu busuku.
It's been about 6 months ago, I suppose, I was.
Sekube izinyanga ezisithupha ezedlule ngiyacabanga ngangifakaza kwabanye abantu futhi ngathi ukucabanga ngakho ukuthi kakhulu noma ngasiphi isikhathi uzofika.
What caused me to say that? I was speaking of Brother Bond.
Uthi kwangibakela ukuba ngisho lokho ngangikhuluma ngomfowethu Bosworth ngikathi ngiya kuyobona lowo ongcwele omdala lapho sizwe ukuthi wayefe neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nento ubudala nkosikazi nami sehlela lapho kuyombona ngaphambi kokuba afe kwakufanele nje ngisho kuthile kuye ngiyathanda ukubona abangcwele lapho bengene enkazimulweni futhi ngangifanele ngimbone futhi sashisa amathayi aphume emotweni. Kodwa ngenkathi ngifika khona futhi ngagijimela emnyango ekhona nelincane kulela lowo khokho mdala waphakamisa ikhanda lakhe ngenkathi engibona ngiza ezakhe ezindala izingalo ezibuthakathaka zilengela ngaphandle nenyama elilengela phansi futhi welulela izingalo zakhe kimi.
Grabbed him around the neck and screamed,
futhi ngambamba ngasentengeni futhi ngakhala baba wami baba wami izinqola zika-Israyeli nabamahashi bazo ngokuba wayengumuntu ongcwelisiwe indoda ezaba uNkulunkulu.
And I said, Brother Bosworth, I want to ask you something. Do you believe that you'll get well? He said, I'm not even sick.
Futhi ngathi mfowethu Bosworth ngifuna ukukubuza ukuthile uyakholwa ukuthi uzosinda na wathi angiguli ngisho ngathi yini indaba na wathi ngiyekhaya wathi ngikhathele futhi ngikhadlekile futhi nje ngifuna ukuya ekhaya.
I said, then you realize you're dying? I said, I want to ask you something. Back down to the 70 some odd years.
Ngathi kodwa ke uyaqonda ukuthi uyafa na ngathi ngifuna ukukubuza ukuthile emuva ezazi iminyakeni eyinqaba engamashumi ayisikhombisa nento yenkonzo yimuphi umzuzu wakho obumuhle kakhulu na ungakwazi ukukhuluma nami mnumzane futhi ngitshele ukuthi iziphi isehlakalo obunazo ezazi ngomuqa ukuthi ungabala ihora lakho elikhulu kunawo wonke. Ngiyophila ngize ngibone umnyaka wakhe ngisoze ngakhohlwa lapho lawo mehlo amnyama ngibuka phezu kwalezo zibuko wathi mfowethu othandekayo lona ngumzuzu omkhulu kunayo yonke empilweni yami angikwazi ukucabanga nganoma yisiphi isikhathi esasisikhulu kakhulu kunamanje. Ngambheka ebusweni ngase ngithi mnumzane ngabe usazi ukuthi uyafa na wathi mfowethu Branham ngilele lapha ngimlinde ngawo wonke umzuzu ukuba avule lowo mnyango futhi eze angiyise ekhaya naye yileyo indlela yokuba ufe ngayo yileyo ndlela yokuba uhambe ngayo. futhi njengoba nazi ukuthi cishe emahoreni amabili ngaphambi kokuba afe waye ekadelele kwikhoma ngaphezu kwezinsuku ezimbili futhi lapho esesanguluka wasukuma egumbini futhi waqala ukukhuluma nomkakhe khona-ke khona majalo wabonakala sengathi uyakhanya futhi waxhawula ehoreni eliphelela noma-ke phezulu nabangani abasebafa eminyakeni engamashumi amane noma angamashumi amahlanu owayephendulwe nguye ebandleni lakhe
Shook hands with his mother and with his daddy until he was life was left his
body. Oxolana nonina noyise kwaze kwaba yilapho ukuphila kwase kushiya umzimba wakhe. Walala phansi emcamelweni futhi waya kolala ezingalweni zenkosi uJesu. Akukho lutho kufanani nokumgonza ukumlindela.
And as I talked to this man
Kuri ngisakhuluma nale ndoda ngalokhu futhi ngaxoxa ngaleso sihlekalo ngasho lokhu ngathi mnumzane o ngeke kwaba yinkazimulo lapho sesimbona na wo ukuba ubengeza namhlanje
He said brother Branham don't scare the people like that
Wathi futhi uBranham ungesabisa abantu kanjalo ngathi usho ukuthini na wathi ho ungazami ukutshela abantu ukuthi izwe liyeza noma uKristu yeza kuyabakhathaza
Oh, I said, no, I beg your pardon. To those who aren't looking for him.
Oh, ngathi kabu xolo, kulaba bambekile, izindaba ezinandi kakhulu abakazizwa ukuthi uJesu sethi akabhobokele ukuba kuthathe ibandla lakhe.
Hallelujah. Old age will be changed for youth. Joy will be given in
ukukhuka kuyashintsha kuyebusheni injabulo iyonikezwa sikundleni zokuwaqabala ukuphila kuyonikezwa sikundleni zokufa ukungafi kuye kuziphatheni kahle kuyoshintshaniswa wo umzuzwana njepho ukwazi ukuthi uza kufika
they were looking for him they were expecting him And when he come, we found that there was...
Babembekile, babemlindele. Futhi lapho efika, sathola ukuthi kukhona amaqembu amabili angavumelani. Iqembu elilodwa lalingakuye, nelinye lalimelene naye. Futhi leyo ndlela esikuthola ngayo namhlanje, yilokho ukufika kwakhe, njalo bekuhlukanisa abantu.
Every time when you find Jesus, you find those around who would be contrary with it.
Njalo lapho uthola uJesu uthola labo abazukezile abayophikisana nakho longu Sathane futhi namuhla lapho sicabanga ngakho asiboni shintsha lukhulu okufanayo nje abantu bashintshile kepha umoya wabantu awukashintshi
So when they finally looked out the gate
Ngakho ngekade kugcineni zebelunguze esangweni futhi bamboneza ekibeleleyo ncane imbongo lemhlophe akumangalisa abafundi beqala ukumemeza umbuso wezulu yasondela
The people run to meet him and all Jerusalem was stirred
Abantu bagijima bamhlangabeza nalo lonke iJerusalema lashukunyiswa. Kukhona kuthize ngakho labo uJesu efika. Kuhlala njalo kushukumisa futhi umuzi wonke washukunyiswa futhi abana kukufihla.
And the preachers of that day had to give an account.
Kuthi abashumayeli bangalolo suku kwakudingeka banikeze kuziphendulela kulokhu kushukuma ngoba kwakusamkhosini wePasika futhi bakhamuluka bethi kubani lo
when the air charged and the coming of
Lapho moya sugcwele nokufika kwenkosi uJesu eJerusalema sekugcwalise umoya ngokulindela kubonakala sengathi othisha babefanele bazi ukuthi kwakuzokwenzakalani kwakubukeka ngathi umpristi omkhulu wayefanele akwazi kwakubukeka ngathi bonke abanye abapristi babeyokwazi
Because the Holy Spirit is
Kuta kukashintshile kanye namhlanje ngoba umoya ongcwele wandulela ukufika kwenkosi Jesu futhi njengoba umoya ongcwele uqala kweluleka nomhlaba wonke imilile ivuselelo isakazekile yonke indawo izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso zenziwe ukuphulukiswa kwenzekile iziprofethi ziphumile
All the gathering of the apostolic blessings has come back to the church again
Konke kubuthela ndawonye kwezibuzise zobuphostoli sekubuyela ebandleni futhi. Ngakho njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi, kunjalo nanamuhla, umoya wongakhona usakhala namanje. Ngubani lo? Banye babo bakholela inkosini uJesu ukuba bathi wayengumuntu elungile. Banye babo bathi ungumuntu elungile. Yiloko abakushoyo namuhla.
They tried to place him as a Napoleon. A warrior. They tried to place him as
ukumbeka njengo Napoleon, iqhawe. Bazama ukumbeka njengo George Washington. Into eliqiniso. Kodwa wayengaphezulu kwalokho.
Did you notice the reading of the scripture? They said,
"Ndikapelile ukufunda kompala na, bathi lana ngumprofeti ovele eGalile."
And they tried to say the same thing today. When they see this great
Ndibazama ukusho into efanayo namhlanje. Lapho bebona lemnyekazo mkhulu wenkosi, ukubuyisela muva empilweni abagulayo nabahluphekile, ukumbona esebenzisa umoya wakhe ebandleni lakhe, wahlukanisa imicabango yabantu.
To see him do just as he did.
Kumbonenza njengoba yenze ngenkathiwe lapha emhlabeni. Ukuba afezekise lokho athi kuya kwenzeka. Iphela amabandla nabantu benzile. Babuze ukuthi ngubani lo?
They didn't understand who Jesus was because
Bakondeka ukuthi Jesu wayengubani ngoba ngeke kubo wayengakuqonda ngezikole zabo yilibi kolinji lezenkolo avela kulo na yisiphi isikole sesayensi yezenkolo avela kuze na futhi kunjalo namuhla.
Most of the people who are anointed with the Holy Ghost didn't come from any seminary. They are products of God's own choosing.
Iningi labantu abacatshwe ngomoya ngcwele abavelanga kunoma yiliphi ikolithi lezenkolo bayimikhiqize yozikhethela kukaNkulunkulu. Kodwa izibonakaliso nezimangaliso nezimanga ezatshengiswa eBhayibhelini zihambisana nalo moya ngcwele omkhulu lapho uhamba phakathi kwabantu.
And they say today, what school are they from?
Futhi bathi namuhla bavela kusiphi isikole na? Masinyane lapho nje ungena edolobheni ukuba ubambe ivuselelo ngwaliphi hlelo na?
I had an interview Friday afternoon with the Roman Catholic priest from the Irish Church in Louisville.
Ngaba nengxoxisano ngolwesihlanu ntobama nompristi weRoman Catholic ovele ebandleni lase-Ireland eLouisville futhi kungengaphezu kokuba ngethuliwe kuye indoda eyisifundiso sikahle. Wathi, "Nelson Branham, ukuliphi ihlelo na?" Ngathi, "Anginalo."
And he said, "Then were you ordained?" I said, "Yes, sir." He said,
"Wayesathi khona ke ngabe wacotshwa na?" Ngathi, "Yebo mnumzane." Wathi, "Ubani okuqaba na?" Ngathi, "Inkosi uJesu yangipha umoya ongcwele ukuba ngishumayele ivangeli futhi wanginika umyalo." Hawu, lokho ngokugcotshwa esikudingayo.
Jesus never said to his disciples, "Go out."
UJesu akagaze athi kubafundi bakhe, "Phumani niye." Angizigxeki lezo zinto, kodwa zaziphila osukwini lwazo. Akazange athi, "Hamba ufundele ukuba ngumfundisi iminyaka eminingi kangaka." Wathi, "Lindani emdini waseJerusalema nize nibhaptizwe ngamandla avela phezulu." Washo lokho kulawo madoda ayengakwazi ukusayina igama lawo uqobo.
"And after this the Holy Ghost has come upon you, then you shall be my witnesses."
Uthi uma umoya ongcwele azefikile phezu kwenu khonekeni yakuba ngofakazi bami ngokubila eJerusalema, eJudiya, eSamariya nasemikhawuleni yomhlaba. Yilokhu kugcotshwa. Asinarekodi koJesu eke waya kunoma yiziphi isikole noma ithole ziqu kunoma yiliphi ikolitshi lezenkolo. Nokho kube namaningi amakolitshi ezenkolo eyakhiwe egameni lakhe ngezizathu zezenkolo okudlule noma yiyiphi enye into eke yaba khona ezweni.
We never had any
Sikaza sibe noma yilibi record lakhe eke wayesikoleni. Kodwa nokho kube khona izikole eziningi ezakhiwe egameni lakhe kunoma kukhona olunye uhlobo legama elikhona ngaphansi kwamazulu izikole. Sikaze sazi ngaye phala incwadi nokho kube nezincwadi eziningi ezibhaliwe ngaye kunazo zonke ezinye izincwadi ezifundwayo ezike zabhalwa futhi namhlanje ibhayibheli lakhe liyincwadi ethandwa kakhulu kunekhona kuwo wonke umhlaba phakathi kwazo zonke izincwadi ezifundwayo. Kodwa niyabo osukwini lokuvakasha babemeza kakhulu, kubani lo? Niyabo uNkulunkulu uthatha into ebonakala sengathi ayilutho ukwenza ukuthile ngayo, lokho okumenza abe nguNkulunkulu. futhi ke kathi sebembone ezegibele engena kulelo sango abanye babo bathi ungumuntu omkhulu basho lokho nanamuhla kulezikole zesayensi yezenkolo ezifundisayo namhlanje ukuthi ujesu wayengumuntu omkhulu ukuthi wayengumuntu olungile abanye babo basho nokuthi wayengumprofethi
Now, if he was only a prophet or a good man, we're in our sins.
Manje uma wayengumprofethi kuphela nje noma umuntu olungile sisezondweni zethu wayengaphezu komprofethi wayengaphezu komuntu olungileyo nokho wayengumuntu olungile nokho wayengunkulunkulu umprofethi kodwa wayengaphezu kwalokho wayengunkulunkulu ebonakaliswe enyameni ukuze asuse isono
And as he come riding in, lots of the people said, he's a healer.
Futhi lapho efika egibele abantu abaningi bathi ungumphulukisi oh simbonile vula amehlo empuphuthe simbonile enza umuntu oyisishotsha ukuba ahambe simbonile ekhulekela nomkhuhlane washiya umntwana kodwa khona-ke lolo hlobo lwalumlandela kuphela ngenxa yolofu nezinhlanzi futhi yingaleyo ndlela izixuku zingayo nanamuhla iningi uma kunomphulukisi nganiba bayamlandela futhi nje ungumthombo wasedlane uma begula bayagijima bathi o ngicela ngikhulekele ukuthi inkosi ujesu izongisindisa futhi bathi bengaphuma esibhedlela noma empeteni abagulayo babuyele ngaphandle bangenezweni njengenje iye ebuhlanzweni bayo noma ingulube ekuzibhixeni kwayo njengoba kwasho umbhalo bamlandele nje ngalokho kuhle abangakuthola kuye bayamsebenzisa ngebhali loPawulu sizwe noma into ethize angayithola kuye futhi angalindeli ukumkhonza lezo sixubu sisaqhubeka nanamuhla kwakunabanokucoka abayisishiyagalolunye abaphulukiswa futhi omunye wabuyela ukumnikeza udumo noma babeyishumi na bona omunye wabo wabuyela ukumnika udumo futhi bonke abanye baqhubeka bahamba bengenakubonga futhi uma bantu basebelika abaphulukiswe ngamandla kankulunkulu bebengaphendulele izinhliziyo zabo kunkulunkulu bekuye balivuselele shaye lezi sizwe ebiyovala wonke amajoyinti okhweva ebiyo izitshalo zotshala nezitshalo zikekholoko beziyothi nqu ziphume esithombeni mabandla beyogcwala izindlu zemibukiso yasesiteji zingabila lutho ngesisono ebusuku futhi bekuyoba nemvuselelo ephumayo kulesi sizwe kodwa lapho bekubone kwenzeka izinto unkulunkulu azenzayo basalokhu bememeza kakhulu ungubani na ngubani lo ozayo na bavelaphi na ngubani lo kwenziwe ngaliphi igunye lokhu na ngikhodla neze egoli eningizimu afrika ngangisanda kufika cishe emizuzwini engama-30 ngaphambili ngendiza ngangisemoyeni izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu ngikhathele kakhulu ngangingakwazi ngisho nokukumela bangisa endaweni yombukiso ngaphandle lapho kwakubuthene khona abantu abayizinkulungwane ezingama-50 noma izithupha futhi ngingakafiki nokufika emsamo kwaze kwathi umoya ongcwele ngabona kuza ngaphesheya kwendawo ibhasi futhi lalinesayini kulo debheni ngabona insizwa kufanele iqophisane futhi iphunyuke kuyisa nonina nomlenzo wodwa umfishane ngamayintsha yisithupha noma izishiyagalombili kunomunye yayigqoke ihembe limhlophe igqoke amasuspenda ebambe ibhulukwe layo futhi ngaqaphela insizwa ngabuka emuva futhi umbono wawungasekho kwase kuthi-ke ngomzuzwana nje ngabona lokho kukhanya kulenga phezu kwensizwa emuva le ezethamelini futhi ngabhenga cabanga ngiyibone ndawo ndawo ngayibheka futhi lokho kukhanya kwakulokhu kume phezu kwayo imizuzu embalwa futhi ngangilindele umumusho ukuba abambe amagama alandelayo ngase ngibone leyo nsizo efanayo isukuma yalahla phansi izinduku zayo zakuqugela nomlenze wayo omfushane namayintsha isithupha weta ngokujwayelekile komunye ngathi mnumzane AJ Schoeman osesenkazibulweni kulobo busuku ngathi mnumzane Schoeman vele ucaphuna amazwi yami nje ngumbono wathi kahle kakhulu Kasi ngithi insizwa ehlezi emuva lapho igqoke ihembe elimhlophe igqoke amasuspender ivelede lapho elibizwa ngeTheku amamayela athile ngamakhulu ayishumi nanhlanu kunqabula yizwe ngebhasi futhi idingeke ukuba iphunyuke kuyisa nonina ukuba yize kodwa ikholiwe enkosini uJesu futhi namlenze omfishane ngama-intshi ayizithupha bufushane kunomunye.
And the young man jumped up.
Nensizwa yagxumela phezulu yayilapho emile izama ukuzwa ngezinhlungu zayo zakukhukhela ngase ngithi insizwa inkosi uJesu kuphulukisile futhi wasinyala nje umlenje wayo waphuma ngama-intshi ayizithupha waba ngokahle njengayo yonke eminye futhi balethe insizwa emsamo nodokotela bayihlola lapho bukani izithombe sayo encwadini yami.
I'd been standing there just a few
minutes. Ngimela laphi bizuzwana imbalo nje ngibona incane imoto eluhlaza satshala igijima yehla ngumkhwaqo futhi yashelela yaphenduka yahlehla futhi yashaya isihlahla incane intombazane nekhanda elimhloshana yayi nomhlano ophukile. Ngase ngithi ngibona ncane imoto eluhlaza satshani eshelele yangena ezihlahleni intombazane nekhanda elimhloshana cishe eneshumi nesishiyagalombili ubudala iphuke emhlane isesimweni esibucayi angekho aphendule futhi angikwazanga kuyibona noma yikuphi kulezo eziningi kakhulu izethamele ezinkulu zabantu.
Futhi
ngamalapho nje imizuzu embala nje ngathi qondani kuningaxwayi yinkosi uJesu emandleni ovuko uthumele umoya ongcwele ukuba uqhubeke nomsebenzi wayo. Futhi lapho ngabona umbono lokhu kwenzeka futhi angikwazanga ukubona wesifazane semusha ngaleyo nkathi nje kumi phambi kwami lapha kwakumi lokho kukanya njengoba nibone esithombeni. Futhi kwaba lapha ngenyukela lapho futhi wayelele lapho phansi ngaphansi komsamo ngathi nenekazi yelisa lisha inkosi uJesu kuphulukisile wayeseqala ukukhala umama wakhe wathi oqhamo ungamtshela ukuba sukume uthi uma enyekaza uzofa.
And the young lady jumped.
Nene ngaze lincane laquma lama ngezinyawo zalo limemeza futhi lidumisa uNkulunkulu lonina waquleka wawela ohlakeni intombazane eyayilela kulo kwakuyini na
just about that time some
Ujikala sasikhathi ngendoda isesimwele sibucayo yavuka ebuva lapho futhi yema ngonyawo lolodwa esihlalweni esisodwa nolunye kwesinye yayisithi wena Melika ngikuphonsela inselelo ukuba ungitshele ukuthi ukwenza ngaliphi igama lokhu futhi ungowaliphi ihlelo na. Niyabo, kuyafana nje, abaqondi, abazibhekile lezi zinto, amabandla awakubhekile kufika kwenkosi, nomoya ongcwele ulapho kuqinisekisa kufika kwakhe, ukukufezekisa kakhulu kakhulu, ngamunye ufuna kujaja indlela yakhe, kwakungaleyo ndlela lapho, iqembu ngalinye linomqondo ngowalo.
But that's not the question tonight. That's not what I'm.
Kodwa lawo kusiyo umbuzo kulobu busuku, kusikhona lonke ngikhuluma ngakho. Yebo umbuzo engibuza wona ukuthi ngicabanga ukuthi kuyini na? Kuya kukhathaza.
Who is this that's going up and down?
Ubani lo owehla enyuka ezizweni na? Akusiwona amadoda. Amadoda akwazi kwenza lezi zinto.
Who is it that's
kungubani lo ngokukhulumayo futhi kuthi kubantu ezithabelini njengokuthi ohlezi lapha ngapha nezindawo ezahlukene emhlanganweni lapho abesifazane abesilisa bengeniswa lapha befa na kungubani na lowo wesifazane osemusha awungena echibini lokubhaphathizela kulukhulusa ukuthi ebavikini yamathethu edlule ebulawa umdlavuza wesimila owake lapha eMaple Street unkosikazi Betty.
And I asked three doctors that was with her.
Futhi ngabuza odokotela abathathu ababenayo wayengenalo nelilodwa ithuba lokuphila enabantwana bani nomama izinhlanu nomama wami ezama ukubanakekela umama wathi Bill ngeke asaphinde abuyele ekhaya futhi.
And I went out to where she was and the Lord Jesus spoke, thus saith the Lord.
Futhi kaphuma ngayo lapho ekhona nenkosi uJesu yakhuluma isho kanje inkosi uma izo enkonzweni futhi ethembisa ukuba babhaphathize egameni lenkosi uJesu futhi ekhonze uNkulunkulu uzoya ekhaya sindile.
Esther, will you do this lady?
Kuti kabuza, uzokwenza lakunenekazi na? Kuti wathi, konke kushoyo ngizokwenza ngokushesha. Izinsuku zahamba, izinsuku ezintathu kamuva, wayeza ekhaya nodokotela bajwayele namkhondo munye walowo mdlavuza.
Who is this that cometh in the name of the Lord?
Ngubani lo oza igameni lenkosi na? Ungubani na? Ngumoya ngcwele kaNkulunkulu. Uyini umbono wakho ngawo na? Uyini umbono wakho? Ukwazi umeluzi wakho na? Futhi lapho usahlezi kulezi izihlalo lapha abantu abavela ngaphandle kwedolobha behlezi bene zithitshwane behlezi bene naku kuhlezi indoda ndawo phakathi lapha umfowethu ngumene naye khona lapha uhlutshwa izithitshwane ngikaze ngimazi noma ngimbone akukho lutho ngaye futhi khona majalo kucishe iminyaka emibili edlule ngiyacabanga noma kuthize yebo iminyaka emibili umoya ongcwele wakubiza ukuthi isho kanje inkosi akaze abe nokuthatheka kusukela ngalezo zikhathi. Ungubani na? Ungubani na? Ngona sifazane ubehlezi lapha ke sadala dlule. Isikhathi sokuqina ngakinaso lapha. Wayehlele evela ndawo iliyono. Ngosukulu landelayo nethumba likule emzimbeni wakhe lalinyisimila. Futhi abanye bazosenza bezokwelapha bangcono kube ndlula bonke iliyono. Wayemisa mtilampilo mkulu kuba ahlinzwe khona umsobuluko. Futhi wazimpintsha wangena. Ngikaze ngimbone noma ngizwe ngaye empilweni yami yonke. Kuthi khona majalo umoya ongcwele wamsibekela futhi wamtshela ukuthi wayengubani futhi uvelaphi ukuthi wayezohlinzwa ngosuku olulandelayo. Bangako wayekhona ngaleyo nkathi kuba bone lokho na? Futhi nibone izindaba zigeleza zibuya nakusasa lapho yeye ukuthi wotshela wamsusa emtshelampilo wamisa emtshelampilo futhi akatsheli mkhondo wawo.
Who is this? Oh God be merciful.
Ngubani lo? Oh uNkulunkulu iba nomusa. Ngubani lo wenza lokhu na? Ungake ulinge ucela ngokuthi bekungumelusi wakho. Soze ungake ulinge uthi amadoda abe nanoma yini ukuzihlanganisa nako na? Soze ngumoya ngcwele.
The spirit that was on our Lord Jesus and his coming to unite himself with his church is so close that he's ready for his great
holy spirit to bring to unity a church always unique. Amen. 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 Amen.
I can't answer
you. Ngikwazi ukuphendula umbuzo wakho. Ngikwazi ukukuphendulela kodwa ngingazi iphendulela. Futhi kaphezi kwaleli desk elingcwele kulubuzo ezindlebeni zalene inkampani ethengwe ngekazi lenkozi yethu uJesu. Ngisho lokhu kusuke kujuleni kwenhliziyo yami. Hayi ngenxa yokuthi ngikomunye wenu, hayi ngenxa yokuthi ngikumuntu odlukile, kodwa omunye wabahlengiwe wagezwa ngegazi.
I believe that same light that hangs in this church. Ngikholwa
ukuthi lokho kukhanya kufanayo kulenge kuleli bandla kulobu busuku. Lokho kufanayo khombisa ngempelo yazo ukuthi kukuJesu Kristu esimweni sikamoya ongcwele.
Anyone who knows the scripture knows that Jesus said,
noma bani wazubhalo uyazi ukuthi Jesu wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiye kuNkulunkulu. Ngaphambi kokuba yenziwe inyama ngenkathi yena Mose ehlane wayeyinsika yomlilo futhi lapho Mose efisa kumbona wadlulisa izingxenyele zakhe zangemuva kuye noMose wathi kubukeka njengomuntu. Lapho eseselapha emhlabeni wayengumuntu wenze izinto ezifanayo khona lezo azenzayo namhlanje ngabantu abahlengile nango efika futhi lezithombe zakhe zithethuliwe.
What is it after his death, burial and resurrection?
Kuyini na yemva kokufa kwakhe kumbela nokuvuka uPaul wayesendeleni yakhe ebheke eDamaseko ngolunye usuku nokukhanya kukhulu kamshaya kwamlatha phansi lawo amadoda emzunguzila wakubonanga ukukhanya kodwa washaya kwalahla uPaul phansi wazi kwamphuphuthekisa wayenenkinga ngamehlo akhe yonke impilo yakhe.
Except I should be exalted above.
Futhi wathi ngezinye isikhathi uma ngiphakakisela ngaphezu kokuchichima kwesambulo ikaphiwa sona iva enyameni yakhe ingelosi kaSathane ukuba imukule ngoba kwakungukuchichima kwesambulo. futhi ke kathi uPawulu eshaywe walahla phansi endleleni yakhe ukuyohlupha abantu ababebanga umsindo obukhulu, iqembu elizalwe ngokusha, abantu ababebizwa ngabakholwa ngokuphambene nokukholwa kuyikho. UPawulu wayesendleleni yakhe ukuyohlupha labo namaphepha ephaketheni lakhe ukuba babophe futhi abalethe eJerusalem.
And about middle of the day there come a light down that struck him off.
Futhi cishe maphakathi nosuku nakho kwehla kukhanya kwamshaya wawa ngezinyawo zakhe emhlabathini, futhi wawela othulini lomhlaba. Nakho kuze iphimbo livela kulokho kuqake lithi, Sawulu, Sawulu, ngihluphelani na?
And Saul turned over in a blinded condition, looked up.
Nosawule waphenduka sesimweni sakhe sokuphumutheka, wabheka phezulu futhi wabona lonke okukhulu kukhanya kukhazimulayo, futhi wathi, Nkosi, kubani na? Wathi, nginguJesu, ngivela kuNkulunkulu, ngaya kuNkulunkulu, ngivela kuNkulunkulu, ngibuyela kuNkulunkulu. Wathi, kunzima kuwo ukukhathela meva. Esinye isambulo kulowo mhlabathi omgcwele ngesinye isikhathi ngaphezu kwaleyo ndawo, umuntu akasoze aba ngofanayo, ndoda ngaphambi kokuba ifanele izibize ngomKristu, ngaphambi kokuba izibandakanye ifanele kuqala ibe nalezo zihlakalo sangemuva kwehlane lapho yahlakala khona noNkulunkulu buso nobuso. Ngokuba namhlanje ungaba nayilubu hlobo lwempendulo, ungabona iNkosi yenza ngoloko eyathi kwenze, nezazi zezenkolo ziyokuchaza zikuqhelise. Kwayothi lokho kwakungokwalunye usuku, kwakungokwaloku, noma kungokomunye unyaka, noma kuliphutha, njengoba basho ngoJesu, ungubhelisa phule, udebele, ungubhule, ngezo zonke lezo zinto, banempendulo. Kodwa uma umuntu eke waxhumana noKristu futhi wambona njengoba kwenza uPawulu, noma waba nesehlakalo naye, akukho siyazi bezenkolo bafanele emhlabeni ukuba bake bakwazi ukuchaza leso sehlakalo siqhele kude nendoda. Ileso sizathu namhlanje bengenasehlakalo, ileso sizathu bengakwazi ukuthi bonke bathi, kubani lo? Kuyini lokhu na? Ngabe kuvelaphi na? Abanampendulo ngana ngoba konke abakwaziyo isayensi yezenkolo yenziwe ngelinye ibandla. Hayi, ukwazi isayensi yezenkolo ngukuphila. Hayi, ukwazi iBhayibheli ngukuphila, kodwa ukwazi yena ngukuphila.
To know him as your personal savior, as the one who has filled you with his presence.
Ukwazi yena njengomsindisi wakho siqu, njengalowo okugcwalise ngobukhona bakhe. Wawulapho ngenkathi kwenzeka, akekho ongakuqhelisa kuwe, akekho ongakuchaza kuqhelise kuwe. Uma kwenzeka leso sihlakalo kuwe, uyazi ukuthi ungubani kimi, uJesu Kristu onguyizolo namuhla naphakade. Ubani lo wenza lezi zimangaliso na? Ubani lo wenza le misebenzi emikhulu na? Ngabe umshumayeli na? Ngabe uRoy Roberts na? Ngabe uBilly Graham na? Ngabe uJack Shuler na? uWilliam Branham na? Noma kungaba kubani? Bazihlanganisi nalutho kukho, bangamathuluzi.
It's the Holy Spirit coming forth with the
moya ngwele uvela ngevangeli ngezibonakaliso nezimangaliso nezimanga ukulungiselela abantu. Umoya ucwaliswe ngokulindela namakholo emlindele ukuba fike. Futhi abanye bathi, kungani lezi zimvuselelo na? Kungani sinazo na? Masihlale phansi ebandleni. Ngani kushiwe ebandleni khona lapho ukuthi lapho siqala ukwakha yindlu entsha ekhonzela, kwathiwa asidingi zimangaliso, asisazidingi lezi zinto. Niyazifuna, kubekani niphumelensimini lapho zenzeka khona. Asizidingi lapha. Lapho ithabenekele likaBranham likhotha, lehlela kuleyo ndawo ephansi lacwila.
This church is founded upon the principles and the power and the gospel.
Elibandla lisekelwe ezimisweni nasemandleni nevangeli likaJesu Kristu. Futhi ngqobo nje uma lelithebenekele lisamile, kwangathi umoya ongcwele ukhazimulayo ungafinyelela emiphefumulweni ukusindisa nokugcwalisa ngomoya ongcwele nokuphulukisa abagulayo. Kimi uJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade. Asikhuleke. Uma ungazi ukuthi ungubani, awukwazi ukuthi konke lokhu kumayelana nani, futhi ungathanda ukwazi, ungenza kakhulu kakhulu ngokuphakamisa isandla sakho na, bese uthi ngokuphakamisa isandla sakho, ngikhulekele futhi uBranham ukuthi ngizokwazi yena, futhi iNkosi ikubusise, futhi ndawo zonke ngibona izandla zenu.
Now, Heavenly Father,
we bring this message.
Manje babo sizilethe lo mlayezo nezithelo zabantu baphakamisa izandla zabo ukuthi bangathanda ukwazi ukuthi ungubani lo, bangathanda ukwazana nalo Jesu omkhulu. Ukuthi kufika kwakhe kovuka kuseduze kakhulu kuze kube yilaba abagulayo baqala ukuphulukiswa. Kuthi emva kokuba lokho sekwenzekile, khona-ke isiprofetho sifike ebandleni kwase kuba iziphiwo nezimangaliso. Manje ezansi kuleso sibonakaliso sokugcina.
The next will come the rapture. The church will be taken away.
Okulandelayo okuzofika uhlwithe ibandla lizozuzwa, futhi thine Nkosi esizisho ukuthi siyakwazi emandleni ovuko lwakho silindile, futhi silangazelela, futhi siyakhala, futhi siyanxusa, woza Nkosi Jesu. Kuthe ibandla lakho bese ulisuse emazinyane Nkosi, ngokuba maduzane amadoda azoqhumisa umhlaba owawudalela ukuba baphile kuwo.
Disobeyed you.
Ngoba abakulelelanga, abatetishanga kuthula kepha impi, abatetishanga kulunga kepha atetisha ubudlova. Yeka kuthi kanjani bonke bengayikhulambela amandla. Nkosi, lela qashaza lincane enhlizeni yabo elibenza balambele amandla, bazama ukukwanelisa endini yokucalingela isayense endawo lathize ukuba basakaze omunye umuntu abakanye naye.
Unkulunkulu
uma bengakwazi ukubona kuphela ukuthi lawo magunya abafunayo ngamandla ovuke ndetheleka kunkulunkulu, amandla kamoya ogcwele ukuguqula izimpilo zabo, hhayi ukubhubhusa izizwe kodwa ngabaguqule izimpilo zabo, futhi ubenze babe yizinceku zakho.
Many people stricken with
abantu abaningi beshaywe ngokuhlanyiswa kwasendle, basibheka njengesixuku sabangazilutho nanjengabahlubuke njengoba benza kosuku lwasekuqaleni. Kodwa lapho sebebuyile bethokoza bekubona ukuthi bangathwala ihlazo ngegama lakho, lowo ngumuzi wabantwana bakho kulobo busuku Nkosi, ndawo zonke sijabule kuphela.
Some in your day tried to identify you.
Banyo sukini lwakho bazama ukukhomba bathi ngumkane waleyo ndoda yasehlane uJohane, wavele ehlane ngambethe izingubo cishe impela nje izikumba semvu kuphela ezisonge ngazo.
A wild man that
did as hey they are chikichela makama ebumalanga lasetshonolanga, futhi yathi imbaze ibekiwe ebandeni yomuthi, wathi ungu ngumlandeli wakhe.
He's a wild man. He's mad.
Indoda yasendle yahlanya yasangana inkonzo yokungaphezu kwemvelo eyayinawe onkosi. Yaphuphutshekisa amehlo abo, futhi unjalo nanamhlanje futhi.
This great Holy Spirit.
Umoya ongcwele omkhulu wandulele kufika kwenkosi njengoba uJohane enze ngosuku lwakhe ephuphuthekisa abantu labo ongafuni ukubona, kodwa kulabo abazimisele ukubona ubakhethile. Futhi konke babanginike khona kuzokuze kimi, wena wathi futhi akukho nomunye wabo ozolahleka, futhi ngiyomvuza ngosuku lokugcina. Siyakubonga kalokhu. Futhi laba abaphakamisa izandla zabo kulobu busuku, siyakhuleka wo Nkosi Nkulunkulu ukuthi uzozibonakalisa wena uqobo kubo ngesehlakalo emandleni ovuko. Siphe khona Nkosi. Nabanye bangahle babelapha bangazange baphakamise isandla sabo, kodwa nokho enhlizweni yabo bebazi ukuthi bayawudinga. Ngikhululeka ukuthi uzobabuzisa futhi ubaphe okufiswa yinhliziyo yabo. Lapho siphume esakhiweni kulobo busuku, kwangathi singahamba singabantu abahlukile, kwangathi singahamba nenhloso ehlukile kunaleyo besinayo singena uma beyiphambene nentando yakho yaphezulu. Kwangathi singaphuma nokuzimisela ukubambelela ezimpondweni ze-altare kuze kuba yilapho umphefumulo wethu wanelisekile ukuthi sibe nesehlakalo nawe, futhi siyazi ukuthi ingubani esikhuluma naye ngoba sihlangane naye, futhi siyamazi, futhi sinenhlanganyelo naye. Siphelele izinto baba, philisa abagulayo nabahluphekile. Usisa umelusi wethu ethandekayo noligugu uNkulunkulu, sikhulekela ukuthi uzoba naye kanye nodadewabo abathandekayo njengoba becula ivangeli futhi belishumayela emsakazweni wabo. Busisa izihambi ezisemasangweni ethu Nkosi, kwangathi zingaphuma kulobo busuku zinecala enhlizweni yazo nenhloso ukuthi zona kusukela kuleli hora kuqhubeka, uma zingakwazi futhi zingakukhonzanga ngaphambili kwa ukuthi zingakukhonza. Zazi lokhu ukuthi zonke ezinye izinto ziyoba yize, kepha izwi lenkosi liyohlala kuze kube phakade siphe khona baba. Sithethelele zonke izono zethu futhi kwangathi singahlangana kulokho kukhulu. Ngoba wangithanda kuqala, wangithengelenzendeso emthini waseKhalvari. Manje emva komlayezo asikhothemise amakhanda ethu nje futhi simkhonze sisacula kuye. Ngiyamthanda ngenhliziyo yakho yonke. Ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala, wangithengelenze so empty was a Calvary. Bangaka bamthanda ngempela na, phakamisa isandla sakho usho lokhu ngokufakaza ngiyamthanda. Oh, akamakalisi na. Niyazi ngiyathanda nje ukuhlala kanje futhi nje ngiphuze ngandlela thize bukhoneni bakhe. Izwi lakhe liphumile liwele ezinhliziyweni, liyasiqondisa lisilethe ekuthobeleni umoya wakhe. Kuthandeka kangakanani nje ukumkhonza ngalenkathi ke. Manje nizaphuma endlini yokukhonzela kulobu busuku, hambani nimkhonza futhi kumbulani kuleli viki kunomhlangano womkhuleko lapha ngolwesithathu busuku. Ningakhohlwa ukusakaza kukamfuthi neville ngesonto noma ngomgqibelo ngehora lesishiyagalolunye ngqo lale kwi-WLRP. Ngiyathanda ukubezwa nje, andithandi na. Usicula ngabani noma usicula ngabathathu bazwakala kamnandi kakhulu. Inkosikazi nami nabantu anyana sonke sikhipha umsakazo omncane futhi siwuzungeze kulalela umfowethu uNeville nokusakaza kwakhe namazwi amnandi akhe kakhulu okuthi uphakamisa kanjani uNkulunkulu amthandayo namkholwayo. Ngisho lokhu ukuze nina zihambi lapha uma ungenalo ibandla lasekhaya woza ujoyinane nathi. Ngiyanitshela ngingasho lokhu naye ehlezi lapha qaba umnumzane, ngikusho lokhu isikhathi eziningi. Ngiyamthanda umfowethu uNeville. Lokhu kokuqala ungisiyazi wezenkolo, okokuqala ungumntwana kaNkulunkulu, kulendelayo uyafana nsuku zonke ngimaze iminyaka akangazi yashintshe nakancini, usalokhu engu-Oman Neville inceku yenkosi uJesu. Futhi ngicabanga ukuthi une ngobunye busuku ngafonela ukuba ngimbuze uma engenzanga ohlelweni lwakhe engasinika ithuba lokuba sehle futhi sikhulekele abagulayo. Kunabanye abangenayo bekukulokhu ukusa. Niyazi nomkakhe omncane waphendula ucingo futhi bengikukhuluma nomkami emuva lapho ngakho. Futhi simbonga kanjani uNkulunkulu ngonkosikazi wakhe othandekayo omncane nomndeni wakhe. Lokhu kuhle kakhulu uma ubona umfundisi nomkakhe bezwana kanjalo ngobumnani nokuthobeka. Lokho kwenza nje ibandla lihambe kangcono kakhulu kanjalo. Lokho kumnandi kakhudlwana lapho izinsuku ziqhubeka. Ngithanda ngaye yonke inhliziyo yenu na. Kulungile, sineculo lokuphuma esiliculayo, hamba negama likaJesu. Futhi sinike indlela encane tate uma unalo lapho encwadini. Futhi sizocula iculo lethu lokuphuma. Futhi lapho sicula ivesi lokuqala sifuna ukuphenduka sixhawulane. Kulungile, siphe indlela. Gama likaJesu na nawe twana wokutabuka nawo seze leyokunika injabulo nenduduzo. Hamba nalo nomuyaphi kamelile kubo olimnandi kangaka, themba lomhlaba nokwethaba kwezulu. Kulabusisa mfowethu kamelele koko olimnandi kangaka, themba lomhlaba nokwethaba kwezulu.
Let's take this verse now.
Masithathe leli vesi manje. Kamelele kaJesu ngiyakhothama Giwango busa zinyaweni zake. Inkosi amakhosi ezulwini siyayiqhelisa lapho uhambo lwethu seluphelile. Ngeke kwamakalisa lokho na? Elele koko, kamelele koko. Olimnandi kangaka uthemba lomhlaba nokwethaba kwezulu. Kamelele koko olimnandi kangaka uthemba lomhlaba nokwethaba kwe. Bangakukhumbula iculo lethu lincane sesivamise kulicula. Ungakhohlwa umkhuleko omndeni na. Niyalikhumbula na? Angilikumbuli. Thelma, uma ngabe uyalazi lelo noma indlela noma qabo, ake silizame kanye. Awulikhumbuli na? Asi mhlawumbe ngingalizama kanye nani. Ningakhohlwa umkhuleko womndeni. UJesu ufuna ukuhlangana nani lapho uyothatha konke ukukhathazeka kwenu. Oh, ningakhohlwa umkhuleko womndeni. Bangaka abanomkhuleko womndeni na? Lokho kuhle, asilizame futhi. Ngizothwela emuva lapha, ngiyakuthanda lokho. Sonke kanye manje ningakhohlwa umkhuleko womndeni. UJesu ufuna ukuhlangana nani lapho uyothatha konke ukukhathazeka kwenu. Oh, ningakhohlwa umkhuleko womndeni.
It is written in the scriptures that
Onkosi kulotshiwe emibhalweni ukuthi bathatha emzimbeni kaPawulu amaduku namaphinifa nemimoya engcolile yabaleka kubandi nezifo zaphulukiswa. Siyakhuleka onkosi ngendlela efanayo kuya kukhonjiswa phezu kwalawa kulobu busuku njengoba ngiwathumela kwabaswele nabagulayo phandle ndawo emazweni. Kunomuntu olindele futhi olinde lokhu kuba kwenzeke. Ngiyakhuleka baba ukuthi uzosipha khona egameni likaJesu indodana yakho. Amen. Manje ngizocela sisekhothamisa abakhanda ethu uma mfowethu igugu kakhulu uSmith ngapho ovela kwiChurch of God esimtholile njengomfowethu Neville lapha ukuba abe ngeqotho ethembekile incwadi kaNkulunkulu. Ngizomcela ukuba anicelele izibusiso ukuba ziqhubeke kulo lonke leli viki elizayo. Nkulunkulu anibusise size sibonane futhi. Futhi Smith. Nkosi yebo amen. Qhawulanani siyanemukela nibuye futhi ethabelekele uNkulunkulu alibusise.